نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kupitiliza mkugambila na watu wa kasambidwe kasuna ndipo tu ili ndi gawo 5 gawo lajisanu zoka kamiza posamba zinthu zimene zikunkakamiza munthu kuti azichite panthawi imene akufuna kusamba kapena kuti panthawi imene akusamba pali zinthu ziwili zomwe ndi zokakamizidwa kuchita ukamasamba choyambilira kupangania yosambira musanayambe kusambidza thupi lanu ndipo chachiwili kutila madzi thupi lonse poonetsetsa kuti madziwo akufika pena paliponse mthupimu kandi kunkhwapa kandi nzikhadabu kandi nzikang'a monse madzi afikemo kasambidwenu ka sunna kapena kuti masunna apakusamba masunna osambira ali motere choyamba welengani tasmiya mawu aja onena kuti bismillahirrahmanirrahim kumayambililo kumeneko kukhale kumayambililo ndipo chachiwili kusamba m'manja mpaka molumikizanirana dzanja mujoinimu ndipo chachitatu kutawasa komanso kutsuka malo onse momwe mumapezeka najisi kapena kuti nyasi kapena kuti zonyasa amba 4 kupanga udhu onse monga muja timachitira kunzikiti tikamafuna kuswali amba 5 kutsenyulira tsitsi kapena ndevu zose pamodzi musanathile madzi mmutu kutsenyulira tsitsi kapena kuti kuonetsetsa kuti zalazi tikuzilowesa mutsitsi kapena mundevu musanathile madzi mmutu namba 6 kuyamba kuthira madzi pamutu kenako kumanja kwa thupi lanu kuyambira kumtunda kumatsika m'musi kenako kumanzere kwa thupi lanu kuyambira kumtunda kumatsika kumusi amba 7 khalani ndi niye ya ghusl kuti mukusamba kandi janaba kandi ihtilamu munazilotera mukhale ndi niye imeneyo yoti mukusamba mufuna mutuluke mu umve umenewo ndipo niye imene ikhale mmutu mwanu mpaka pamene mumalizile kusamba amba 8 kutikita thupi lanu lonse nthawi iliyonse mungathile madzi kutikita kapena kuti kunyula thupi lanu nthawi iliyonse yomwe mungathile madzi panthawi imene mukusambayo ndipo namba 9 kusambitsa ziwalo zonse zapathupi china pambuyo pachinzake molondoloza namba 10 kusambitsa chiwalo chamanja musanasambitse chamanzere namba 11 kusambitsa ziwalo katatu amba 12 kuonetsetsa kuti madzi akufika mmajoini ndi mwina mulimonse momwe mumapindidwa pathupipa namba 13 kuwelenga shahada pambuyo pomaliza kusamba ndipo shahadayi tidzawelenga panthawi imene tikutuluka kubafako.